sikebaka wamumvumisa ntebwe yiri kapatwe abanyaga ntamumpa manyi sikebaka wamumvumisa ntebwe yiri kapatwe reka nyimbe sijagani ya chituma nani ya chituma ulikodi katondawo uno gwe mulimo gumpe mali ne kambawi zemwe nsiri kambira nji ya sisubula gwe bafani awampagasi ntaganjulo bwa hedi mwabampalana sijagana ubwo mukurenze yiye nabuka mulwera nve wafe okuva lwenatandika nze awudu kati ali awo bonteka usakuliranye yani oyo wama wampagira mumpe mali nakoze kiriniki nze dukita abalwadde mujje wange mbatekeke kupeza mazi yenze dukita nakoze kiriniki era mumula yenze dukita abumula sera tumujje wange abalwadde mujje wange mbatekeke kupeza mazi yenze dukita nakoze kiriniki era mumula yenze dukita abumula sera tumujje wange
Bafana na kabo obulwadde wabalugwa lambirigonno
kanyaga mugu evadozi mbana munya undye kaunga obulwadde wabana kole musanyusa basitamba fumula bampu amata abanyalonda nga mvumula mweniwe siyogere muntenda bananga yagala dokita mubayiro kirini keri openi sincere ngenda bonya actually mubadde balwadde mabolo gaveyinza simu bulwadde bwensonyi sibufumula abenyonyi bamange banyina abakazi bemundoboze abutumula sitanga dokita wanumaniza kyasinga